re tsamaile le lefatshe ka tsena kwa Lesotho ke ntse ke tsamaya
ena yo
ka feta bomaseru ka tsena thabatseka ka go tsena mafete
Take it.
Tana Malele.